Mr. F-A-N-N-Y-G.
J-S-P.
J-Star.
S-P kwenye keys.
Nikweli umenilinda. Umenilinda. Nikweli umenilinda.
Jesus.
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 Kila siku naamka napiga magoti chini. Magoti chini na kujiuliza nini mbona iwe tu ni mimi wa kuishi mashakani. Usiku ninalala mgizo mamngamo kufudi na geuka maswali kujiuliza, nilikosa nini, nimepata nini, nitaenda wapi ama nitalala nini? Lakini moyoni nimejua umenilinda. Yeah, yeah, it's so boy funny G. Yeah, F-A-N-N-Y-G. Jesus Christ.
Nikweli umenilinda. Umenilinda. Nikweli umenilinda.
Jesus.
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 Tumefanya vitu shameful in your eyes. Na tena hatukui shameful to forgive. Msama unatupa bila idhini na ndo maana dhambi zetu zimeoshwa. Niko ready mashani na zidongeza mizani. Mazuri yako mizani. Shetani kwangu ni nani? Don't fight. Shetani kozi haezi meka. Na tena nguvu zake ni very fake. Kata kukaa manake iyo bala natoka far na God. Naenda far na kupa tumaini. Bila idhini uweze kupenya hivi na yule God.
Nikweli umenilinda. Umenilinda. Nikweli umenilinda babu.
Jesus.
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 Nilikuwa kwenye sin. God akanisave. Cancer free. Nikosa mina same. Yesu mufariji. Amenifariji. Live amenipa kwa vile mufariji. Semeni mufariji.
Mufariji.
Semeni mufariji.
Mufariji.
Umenilinda. Nikweli umenilinda babu.
Jesus.
Nikweli umenilinda. Umenilinda. Nikweli umenilinda babu.
Jesus.
Nikweli umenilinda. Umenilinda. Nikweli umenilinda babu.
Jesus.
Nikweli umenilinda. Umenilinda. Nikweli umenilinda babu.
Jesus.
It's a combination generation God.